Climax Studios. Make your dreams come true.
Umuzika kuro.
DJ Yoyo on the beat.
Bayoyo.
GetLouder.com.
Batila kopala ka umbatezi mwafula masabalai. Yeah. Shimonefyo chile puku nye mbokosi. Shishitapa wa shikalazi. Deshpampa milanga mwimbaka. Chitina paya isapa tumanya kapi. Pipi koti pikotini. DJ vika palipiti shite kotini. Kwati kuskuru ndeshtanta mila. Jeka sharimba ndeshpampa mila. Minamatecha puku nye mbokosi. Shinishishi wa mwone mishishi. Tulitachi na chona moja zilo. So zero three.
Dela la mwiyo mate.
Mungo mate.
Dela la mungo mate.
Mungo mate.
Kunopunda kwa fiati ni mungo manya spukuru atishani. Shanisha mabebe bia matani atishani. Kini tulikuno fula mulumbe. Imbi mufwa ya kafule mulumbe. Natufola kwa tituli munyuye. Nakipala kwa na nude. Pia kwa tigai kujele. Despampa mina chiri kujipele. Dipambali na magelo bamboko. Foko fundesha takulifiano ko. Shimonefyo chile puku nye mbokosi. Shishitapa wa shikalazi. Despampa minanga mwimbaka. Chitina paya isapa tumanya kapi. Pikotini, DJ vika palipiti, shite kotini. Kwati kuskuru, ndeshtanta mina. Jeka sharimba, ndeshpampa mina. Mina matecha puku nye mbokosi. Shinishishi, womone mishishi. Tulitachi na chona moja zilo. So zero three.
Dela la mwiyo mate.
Mungo mate.
Dela la mungo mate.
Mungo mate. Mungo mate.
Dela la mungo mate. Dela la mungo mate.
Exclusive to ZLouder.com.
Nelala mungo mate.
If I touch you, shock, stop for big man. If I DJ can't I see you. Most of the spin baba yo. Climax says to the Batila Copa, the combat is my flavor. Manager's two twos.